amasosha sofela empini. So ungazongitshela ngo-17. Hey, makushuba bahlehla nyombana. Makushuba bahlehla nyombana.
Ntwana atrapo kogqithi noxaka hlisela kamntakatata nje vibe xa sithigqili tshona emini ezamizinja sifele empini. Ntwana ingathulela sikele emini thina siphila ngathi sisefilimini. Zonke zintwana zibhikinini wasaphethe zinika zathin faminini. Jonga I am the king in the block manika bendiwin this with the gates manika. You know my eyes got some age manika pull up in the stupid grenades manika. I'm up and loving the game manika roll up a blend and a bomb manika. You know my shit is too much for niggas I'm chilling and counting.
Sing ama sosha sofela empini.
Sing ama sosha sofela empini.
So ungazongitshela ngo-17.
Ungazongitshela ngo-17.
Makushuba bahlehla nyombana.
Bahlehla nyombana.
Makushuba bahlehla nyombana.
Bahlehla nyombana.
Sing ama sosha sofela empini.
Sing ama sosha sofela empini.
Ungazongitshela ngo-17.
Ungazongitshela ngo-17.
Makushuba bahlehla nyombana.
Bahlehla nyombana.
I love bahlehla nyombana.
Nyombana.
Baba skena ngenkani flow on the beat ngathi nthelwe ngamanzi. Ey mina nginkunzi malanga ngene nkundla ngigisela abafazi phela ngikhosi mina wavala ngizongena ngefastela sicwala sesidaleka asanga ngamlilo wamakhandlela.
Sing ama sosha sofela empini.
Sing ama sosha sofela empini.
Ungazongitshela ngo-17.
Ungazongitshela ngo-17.
Makushuba bahlehla nyombana.
Bahlehla nyombana.
Makushuba bahlehla nyombana.
Sofela
mbini.
Sing ama sosha sofela mbini.
Ungazongitshela ngo-17.
Ungazongitshela ngo-17.
Makushuba bahlehla nyombana.